Dust to dust, wose ndisopita chake tisanga mwalira.